Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day.
Grandmaster, techniques.
Nakumbuka kiaso kwa jasho, skola hela, skola bipasho, skola kazi na skola tapasho, motivation na kosa na pasho, nala jaba na sina BK, napige mziki na sipati pay, negetani sana high pay, shinda studio na beat everyday,
beat everyday.
All around matezo na chuki ni mingi, bow down juhudi usaka shilling.
All around matezo na chuki ni mingi,
asante maulana kwa baraka za everyday,
kwa baraka za everyday,
utupe nguvu zidi jana, utuongoze all the way,
utuongoze all the way.
Toka zama nilianza mi mbele usini yoni ukani charge mi changamoto kazi nyo ya maji bin chasing better days nikisaka melodies yeah. Atufanani sio vijiko just seek his guidance atakuonesha ulipo yeah, yeah. Usichukie bila reason, baraka zake kweli zipo yeah.
I'm ever grateful for the blessings ananipa. Wanachukia wengi na wanaitika, wakilisikia jina langu wanavimba uso. He's in control.
Asante maulana,
asante maulana,
kwa baraka za everyday,
baraka za everyday.
Utupe nguvu zidi jana, utuongoze all the way,
utuongoze all the way.
Asante maulana,
asante maulana,
kwa baraka za everyday,
baraka za everyday.
Utupe nguvu zidi jana, utuongoze all the way,
utuongoze all the way. Asante maulana, ah, asante maulana, asante maulana.
Sante, sante.